siasa na kujikatia tamaa. Oh la la le, oh unavyonipatia mama, najifia ama umepania. Oh la la le, a baby you are my angel, mwenye raha za mwenzio. Oh my God, let me sing for you. Let me sing for you.
Mix killer.